halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. subax wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysa. Waa isniin 15 bisha maarch sanadka 2022. afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah sahre ciidla nuur. qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeeda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a tirada dadka la xaqiijiyey inuu ku dhacay coronavirus ee dunida oo gaadhay 120 million oo qof.
macluumaad dheeraad oo soo baxay oo odhanaya in xataa ka ingiriisku uu ka khatarsan yahay markii hore inuu ka dheereeya uba la ogaa. sidoo kale mid south africa ee laga helay isagana dhibaatadiisu waxa weeyaan wuxuu uga adkaysi badan yahay tallaaladii oo dadkii south africa oo kale tallaalkaas astrazeneca lagu sameeyay ingiriiska ayay isticmaalayeen. waxaa la arkay in dad uu ku dhacay oo xanuunka hor haddana uu kani ku dhacay oo difaacii loo samaystay kii hore inaanay sidii la rabay u daafacaynin.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan waxtarka dhaqaale ee ay ka heli karaan qoysaska maraykanku lacagta caawimada ee dowladda maraykanku ku kabaysa dhaqaalaha dadweynaha, ganacsiga dhismaha guryaha ee soomaalida ee dalka kenya. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa marka horese warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan.
madaxweynaha maraykanka jo biden iyo xubno kale oo ka mid a xisbigiisa dimuquraadiga ayaa toddobaadkan u safraya gobollada dalkan qaarkood si ay dadka ugu sharxaan faa'iidada gargaarka dhaqaale ee coronaviruska lagula tacaalayo iyo saameynta nolosha iyo dhaqaalaha. gargaarkan oo ah 1.9 trillion oo dollar ayaa sharci ahaan waxa uu saxiixay madaxweyne biden toddobaadkii hore, wuxuuna rajaynayaa in dadka codeeya ahi ay ogaadaan sida uu gargaarkani u caawinayo iyadoo la ansixiyey jamhuuriyiinta oo aan ogolayn. talaadadii waxa uu biden booqday degmada Delaware ee ka tirsan gobolka philadelphia, gaar ahaana dhinaca bariga, waana degaan uu uga adkaaday Donald Trump doorashadii dhoweyd ee November. dhinaca kalena marwada koowaad Jill Biden ayaa iyana booqanaysa maanta oo isniin ah waqooyi bari ee New Jersey iyo New Hampshire oo ay Arbacada tegi doonto. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris iyo odaygeeda Dow Emhoff ayaa iyana booqanaya gobollada Colorado iyo New Mexico. sidoo kale waxay soo mari doonaan New Jersey, Georgia iyo Pennsylvania. xisbiga hogaamiyaha jarmalka Angela Merkel ayaa jab weyn waxa uu ka soo gaaray doorashada laba gobol oo muhiim u ah doorashada heer qaran ee waddankaasi ka dhici doonta axaddii shalay. codayntan ayaa dhacaysa 6 bilood ka hor doorashooyinka qaran ee waddankaasi oo go'aamin doona cidda hogaaminaysa jarmalka. codadka gobolka dhinaca koonfureed ku yaala ee Baden Württemberg ayaa tijaabo u ah dareenka guud ee bulshada jarmalka ka hor doorashooyinka bisha Sebtembar dhici doona dalkaasi. Merkel ayaa ka maqnaan doonta doorashadaasi markii ugu horreysay muddo ka badan 15 sano. qodobka ugu weyn ay dadku ka caraysan yihiin ayaa ah sida ay dowladdu u maamushay xanuunka coronavirus.
mahadsanid falastiin oo warkii dunida inala socotiinaysa halkaa ka dhagaysanaysaana waa v o a washington.
tirada dadka la xaqiijiyey inuu ku dhacay xanuunka covid-19 ee dunida ayaa axaddii shalay gaartay 120 million oo qof. dalkan maraykanka oo diiwaan geliyey dadka ugu badan ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhacay ku dhowaad 30 million oo qof, halka dalalka braziil iyo india oo ku soo xigana ay tirada dadka laga helay midkiiba uu kor u dhaafay 11 million oo qof. waddamo badan oo kuwa saboolka iyo kuwa soo koraya ah ayaanay suurtagal ahayn in dadka la baaro, taasi oo hoos u dhintay tirada dadka la cadeeyey in xanuunka laga helay. sahre ciidla nuur ayaa haddaba arrimahan ka wareysatay dr cabdiraxmaan maxamed madar oo ka tirsan dhakhaatiirta soomaalida maraykanka islamarkaana bare ka ah jaamacadda Minnesota.
xanuunka wuu sii korayaa tiradiisu. iminka waxaa lagu qiyaasayaa in 120 million ay gaareen dadka xanuunkani caalamka oo dhan marka laysku dira uu gaaray, dhimashaduna ay 2 million iyo badh ka badan tahay. marka runtii waa xanuun aan loo hore loo arag oo dhibaato aan hore loo arag ayuu la yimi, laakiin waxaa garab socda oo aada u dheereeyey tallaalkii iyo waxyaabihii kale lagula tacaalay baa garab socda. marka waxaan xanuunkii weli wuu jiraa, dhibtiisina wuu jiraa, dee sidii loola tacaalayay iyo wixii lagula tacaalayay iyaguna sidaasi leeg bay u kordhayaan. waxa muhiima in la ogaado fayraska ama xanuunsidahan keenay isagu ma istaagayo uu socdaa. Wixii lagaga hortegayna inta aan lagu isaguna aad u kordhayaayo ahaa in la kala fogaado oo la afka la xidho oo waxyaabihii loogu talagalay xanuunka lagaga hortagana sidii loogu socdaan. Marka waxa odhan karaa waa dagaal la tartamayo fayraskii iyo dadkii in caalamkii in.
Waxaad sheegtay in 120 million ay tiradii gaadhay dadka uu xanuunka soo ritay. Wadamo badan oo waxaa jira dadka aanay isbaarinba oo dadkii xanuunsanayaan. Tiradan ma waxa weeyaan intii la xaqiijiyey, inta la baaray, la sheegay, mise waa qiyaas guud?
Waa su'aal wanaagsan weeyaan runtii. Waxaan oran karaa dunidan reer galbeedka dee sideed ogtahay saxraha iyo dadku wuu u tirsan yahay. Waxaan ku qiyaasi karaa qofka imika waddankeenii jooga reer miyi xoola haysta, xoolihiisu way tirsan yihiin, wuu garanaya, wuu qiyaasi karaya waxa ka dhacaya, waxa ku kordha. Dunida reer galbeedka qiyaastu aad bay loo hayaa waxa dhintay iyo waxa xanuun ku gaaray. Inkastoo iyagaba dee aanan weli testinka ama eegidu wada gaarin, haddana Afrika iyo waddankeenii iyo wadamada kale naga mida waa qiyaas uun waliba qiyaas aan oran karo qiyaas aadu meel guud uunu aada u sarreysa laga eegaye aada looma oga runtii dhibaatada ka taagan waddankeeni iyo wadamada kale nala midaba.
Waan gartay markaa haddii dadka oo dhan ay qofkii calaamada isku arkaaba dunida isbaari lahaa, tiradu intan way ka badnaan lahayd soomaa dadkeenada?
Aad iyo aad bay uga badnaan lahayd, aad iyo aad bay uga badnaan lahayd. Waxa weeyaan waxyaabaha ay u shaqeeyaan, waxa weeyaan waxa la qiyaasaya waa sambal, waa qeyb ka mid a la qiyaasaya oo magaalo 100,000 deganaayeen. Marka qeyb ka mida la qiyaaso, haddii 10,000 laga qiyaaso, 10,000 wax laga helay, waxaa lagu dhufanayaa tiradii guud ee meesha degana. Marka qiyaas statisticis ama ixsaayada baa lagu keenaya, waa runta aad buu uga badnaan lahaa haddii qofkasta la jeegarayn lahaa.
Waan gartay marka xanuunka noocyo cusub isku bedelaya, ilaa hadda dhakhaatiirtiinan ma ogaateen waxaan keenaya in unuga ama bu'da uu isbedelayo oo xanuunka weji cusub la soo baxayo?
Haa, waxa weeyaan runtii su-aasha aad kalaysa weydiinayo baryahan. Waxaa jira saaray xanuun sidahan keena coronaviruska, waa qeyb la yidhaahdo r n a virus, nooc ka mida weeyaan virusta, waana lagu yaqaanaa inay isbedbedesho oo ma aha inay isbedesho xanuun sidahan wax cusub ma aha. Laakiin isbedelka ay samaynayso oo isbedelo badan bay samaysay ilaa hadda, laakiin marka isbedelkaasi meel muhiimaho viruskii ama xanuun sidihii siduu u faafayay, siduu wax u dilayay, sidii uu xanuun dawooyinkan lagula tacaalaa u dilayeen, hadduu meelaha isbedel ku yimaado ayaa runtii warka soo gashay aada loo maqlaa. Imika xamsadexda ugu waaweyn ee ugu horeeyey mid ingiriiska laga helay oo B117 la yidhaahdo, iyo mid south africa, iyo mid braziil, intaasaa runtii ugu badan isbedelka cusub ee ku yimi, inkastoo ay qaar kale jiraan oo qaar ka mida maraykankanba ay laga helay oo ugu soo horeysay gobolka california, magaalada los angeles area. Saddexdan cusub ee kuu sheegay ka ingiriiska ayaa ugu horreeyay kaa waxa berkiiba la ogaaday inuu ka dheereeyo kuwa kale. Marka waxaa aada looga runtii warwarsanaa sidan dhaqsahae u faafayo noocaa cusub ee ingiriiska ka yimi. Waxaa iyada ku dheeda aan arkay maalmahan dambe macluumaad dheeraad oo soo baxay oo odhanaya in xataa kaa ingiriisku uu ka khatarsan yahay. Markii hore inuu ka dheereeya unbaa loogaa, imika waxaa soo baxaysa macluumaad odhanaya ina waxay u badan tahay inuu xataa ka dhimasho badan yahay uu ka khatarsan yahay. Sidoo kale mid south africa ee laga helay, isagana dhibaatadiisu waxa weeyaan kama khatarsana kii kale, laakiin wuxuu uga adkaysi badan yahay tallaaladii oo dadkii south africa oo kale tallaalkaas astrazeneca lagu sameeyay ingiriiska ayay isticmaalayeen. Waxaa la arkay in dad uu ku dhacay oo xanuunka hor haddana uu kani ku dhacay oo difaacii loo samaystay kii hore inaanay sidii la rabay u daafacaynin. Tan braziil oo kale iyada qudheeda waxay dhibaatada kasoo muuqanaysaa tahay in difaacii jidhkeennu uu u samaysanayo qaar ay ka dhuumanayso oo ay ka fakanayso. Guud ahaan isbedelkani warwar badan buu leeyahay, laakiin waxa muhiima waxa aan marnaba isbedelaynin sidii xanuunkan looga hortegi lahaa.
Mahadsanidkaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka tirsan dhakhaatiirta Soomaalida Mareykanka islamarkaana bare ka ah jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka. Saare Ciidla Nuur ayuu u waramayay. dadweyne badan ayay durba gaadhay kaalmadii lacageed ee dowladda Mareykanku siinaysay shacabka intii loo qoondeeyey amaba loo qorsheeyey. Lacagtaasi oo dadka loogu talagalay la siin doono $1,400 qofkiiba, waxaana looga gol leeyay in lagu caawiyo shacabka Mareykanka ee dhaqaalahoodu heerka dhexe iyo hoose yahay. Lacagtan ayaa sidoo kale gacan ka geysanaysa dhaqaalaha Mareykanka. Haddaba sidee ayay suuqyada dhaqaalaha iyo bulshadu uga faa'iidayaan kaalmadaasi dowladda Mareykanku bixisay? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaysa.
Lacagtan ku dhawaadka $2 trillion ee dollar ah ayaa waxaa loogu magacdaray qorshaha badbaadada Mareykanka, wuxuuna lacag gaaraysa $1,400 bangiyadooda ama ciwaanada gurigooda ugu geynayaa malaayiin Mareykan ah ama ku nool. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo la hadlayay dadweynaha Mareykanka ayaa wax yar uun kadib markii uu saxiixay sharciga samata bixinta Mareykanka loogu magacdaray, waxa uu sheegay in rajadu wanaagsan tahay balse la dulqaato waqtiga yar ee haray, isagoo dadka warbixin ka siinaya dadaalada socda ee tallaalka xanuunka coronavirusna waxa uu yiri:
The only way to get our lives back, to get our economy back on track, is to beat the virus. You've been hearing me say that for while I was running and the last 50 days I've been president.
Waddada kaliya ee ay ku soo laaban karto nolosheena iyo dhaqaaleheena waa inaan ka adkaanaa viruska. Waxaad i maqleysaan anigoo sidaas dhahaya xilligii aan tartamayay iyo kontankii maalin ee ugu dambeeyay ee aan madaxweynaha ahay. Tan waa mid ka mid ah howlaha ugu adag ee aan wajahayno qaran ahaan muddo dheer, waana taas sababta aan u isticmaalayo awood kasta oo aan hayo ka madaxweynaha Mareykanka ahaan si aan u qabanno shaqada. Ilaah ayaa mahadda iska leh, hadda wax xoogaa horumar ayaan sameynaynaa. Maalinteedii ugu horreysay shaqada waxaan idin xariiqay istaraatiijiyad looga adkaanayo xanuunkan safmarka ah. 2 bil ka hor dalkan ma uusan haysan tallaal ku filan oo ay qaataan dhammaan dadka Mareykanka ah, balse dhowaan waynu heli doonaa. Waxaan la shaqaynaynaa shirkadaha soo saara tallaalka Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson si ay u soo saaraan 100 milyan oo doos oo ah tallaalka saddexdan ee u shaqeeya si badqab leh.
Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson.
Lacagtan ayaa waxay aqoonyahanada dhinaca dhaqaalahu ay qabaan inay caawinayso suuqyada dhaqaalaha Mareykanka, maadaama ay dadku lacagta suuqyada ku celinayaan oo ay wax ku iibsan doonaan. Daahir Nuur oo dhaqaalaha iyo maamulkiisa bartay ayaa weydiiyey sida ay lacagtan dhaqaalaha u saameynayso.
Arrintaasi waa arrin weyn oo wax u taraysa dadka oo waddankan weliba dhaqaalaha lacag badan aan soo saarin, waxay wax badan ka geysanaysaa dhaqaalaha. Waxay habeynaysaa ama isku ay ka shaqeynaysaa in dadka soo saara lacagaha yar, gaar ahaan hooyooyinka iyo dadka waddankan, waayo lacagtii $1,400 ka sukow waxyaalaha kale oo dadka dowladda ay hadda siinayso ka sukow, waxaa lagu soo daray lacag $3,600 cunugiiba in la siiyo marka dadka ay xareystaan taksistaanka, oo la siinayo halkii cunug $3,600 loogu daraayo. Marka awal laakiin waxay ahaan jirtay in dhaqaalaha ugu badan la siiyo shirkadaha waaweyn iyo kambaniyada lacag la wada siiyo oo ama dayman la siiyo ama wax loo cafiyo la siiyo. Tani laakiin way ka duwan tahay. Tani waxay aadaysaa dadka hoose oo lacagaha yar uu soo galo dhammaanteed xaggaasi wareegay badankeeda. Waxay sii abuureysaa in dadku ay lacaga soo galaan waddanku oo dhaqaalo badan ay dadka sameeyaan si markaas ay wax uga iibsadaan meel walba ama waxay u baahan yihiin ku iibsadaan si dhaqaalaha uu dib ugu soo kabo.
Marka laga soo tago dhaqaalaha dalkan Mareykanka oo lacagtani caawinayso, waxaa kaloo ay wanaajinaysaa nolosha malaayiin qof oo Mareykanka ku nool, kuwaasoo marka laga soo tago kaalmooyinka dhinaca canshuurta, ganacsiga iyo kuwa shaqo la'aanta heli doona gargaar lacageed oo toosa oo gaaraya $1,400 qofkiiba. Haddaba sidee lacagtani bulshada Mareykanka gaar ahaana Soomaalida ay u caawinaysaa? Waa kan Xasan Cumar oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Ohio dalkan Mareykanka, madaxna u ah hay-ad u adeegta bulshada oo uu soo marayo qayb ka mid ah gargaarkan uu madaxweynuhu saxiixay.
Aad iyo aad bay lacagtaas u caawimaysaa. Sidaad ogtahayba, qof kasta oo Mareykana oo canshuur xareeyey sanadkii 2019 wuxuu la siinayaa lacag loo yiraahdo stimulus,
oo ahayd 2600 horeba u qaateen. Waxaa marka jiray reer fara badan oo Soomaali oo ka faa'iiday, waayo Soomaalidu waxa weeye qadde ee arruur fara badan, waxaan lagu bixinayaa in ay kastaan lacag baa la siinayaa. Sidoo kale waxaa laga yaabaa hal reer inuu leeyahay gabar ama la qabo oo arruur dhashay ama wiil arruur dhalay, asaga reerkii ruuxiisuna uu 56 ka kooban yahay. Marka waxaa jira runtii reero aad dhaqaale aad u fara badan ka helay. Soomaalidu marka aad bay uga faa'iideysaa arrinkaas, wuxuuna soo gelinayaa dhaqaale aad u fara badan buu soo gelinayaa.
Ma ahan gargaarkii lacageed ee ugu horeeya ay dowladda Mareykanku siisa shacabka Mareykanka, waase kii ugu ballaarnaa ee dadka soo gaara.
Mahadsaned Falastiin oo warbixintaasi nala socodsiinaysa, halkaa ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Ganacsiga shirkadaha Soomaalida ee dhismayaasha guryaha ayaa sanadihii lasoo dhaafay ku sii xoogeysanayay dalka Kenya, gaar ahaan caasimada dalkaasi ee Nairobi, kuwaasi oo marka laga soo taga xaafada Islii ganacsigooda gaarsiiyey qaybo kala duwan oo xafadaha magaalada Nairobi ah. Haddaba wariyaheena magaalada Nairobi Yaasin Ciise Wardheere ayaa arrimahaasi ka wareystay Cali Aadan Cabdi oo madax u ah shirkada dhismaha Mabruk.
Allaaga horta shirkada Mabruk guryahan u dhiseyno Islii ku yaala iyo meelo kaleba Nairobi, waa guryo tayale oo fiican, qiimuhuna ay fiican yihiin, dadkuna ay jecel yihiin. Su-aalo badan babayna weydiiyey dadka dibadda joogay meelahaas, mar walba waxayna yidhaahdaan gurigiinuma Mabruk ba mise shirkad kaleba tiin bayna yidhaahdaan kasoo kow. Laakiinse guryahaas oo aanu dhisno magaalada Nairobi ku yaala waa guryo waasaca oo waaweyn oo qaab fiican loo dhiso, la nidaami oo 5 bedroom 4 bedroom 3 bedroom 1 bedroom 2 bedroom intaba ku saabsan, taasoon hadda sii wadna waliba qayb kale oo isdulsaara oo Soomaalidu hadda maalmaan aad u jecel yihiin inaan hadda maalmaan aan ku xisaabta aan ku kordhin rabno.
Caliyow, waan aragnaa yaa dega guryaha mar walba guryo horlaa la dhisayaa, ma waxay waa iska dhistaan miya oo dad u heshaan, balse waa la buuxiyaa
war guryahan. Dad baaba ilaa hadda loojka degan oo guryo u baahan, loojkana aad arkaysan dad baa degan. Dadku maalinba maalin dadka meelahaas ay ka yimaadaan, Suudaan baa laga yimaadaa, Soomaaliya laga yimaadaa, Ethiopia laga yimaada, Eritrea laga yimaada, Carabaha laga yimaada, hataa China timaada maalmaan oo guriya raadisa oo dhul raadiya oo dhul u baahan oo guriya raadinayo guriyaha dega oo guriya iibsada. Marka guriyaha waa la dega oo kirana looma waayo, gurigu markuu saa u dhamaado horaa laga buuxiyaa, dadku aad bay hata guriya laanbaaba ka taaganba.
Marka maxaad kaga duwantihiin shirkadaha kale ee guriyaha dhisa Mabruk ahaan?
Mabruk ahaan anagu waxaanu kaga duwannahay shirkadda Mabruk guryaha. Guryaha ay dhisaan baa guryaha kale ee Nairobi ku yaala kulley, anagu sida ay la tahay way ka duwan yihiin. Guryo waaweyn oo waasacaanu dhisnaanaga oo waaweyn oo qaab fiican loo dhiso oo guryo waaweyna oo dadkuna aad u jecel yihiin.
Goormaad ku tala jirtaan gobolka Waqooyi Bari, gaar ahaan Garissa iyo Mandera iyo Wajeer, ilaa dadkii way u baahan yihiin guryahan tayada leh ee halkaa gaarsiisan, mise ka bilowday ilaa hadda?
Waa ku tala jirnaa hadduu la yiraahdo, laakiin dowladda Kenya rabnaa inaan xoogeero cusi aan ku samaysano oo aan idhaahno inay na maalgeliyaan. Laakiin sidoo kale waddooyinka oo kale kontrakt waxyaaba badan baan ka codsanay oo dowladda.
Waxau ahaa Cali Aadan Cabdi oo ah madaxa shirkadda dhismaha Mabruk, wuxuu u warramayay wariyaheena Yaasin Ciise Wardheere.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
maamul goboleedka west australia ayaa doorashadii ka dhacday waxaa si weyn ugu guuleystay xisbiga shaqaalaha ee talada hayay 4 sannadood ee ugu dambeeyey, iyadoo gobolkaasina uu yahay midka ugu weyn gobollada dalka australia islamarkaana ah gobolka ugu dhaqaalaha badan dalkaasi. Kumanaan soomaaliya oo ku nool gobolkaasi ayaa codadkooda ka dhiibtay doorashadaasi, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA qaaradda australia ibraahim cumar baafo.
Doorashadii ka dhacday west australia ayaa ahayd mid ay aada ugu guul dareysteen xisbiga muxaafidka ee liberaalka ee talada dalkan haya, iyadoo guul taariikhi ahna ay ka gaareen doorashadaasi xisbiga shaqaalaha ee laybarka. Haddaba galbeedka australia waxaa ku nool kumanaan soomaaliya, waxaana ka mid a cabdulqaadir cabdiraxmaan oo loo yaqaan taliyaate. Waxaan weydiiyey bal horta qaabka doorashadu ay u dhacday.
Walaal, doorashada west australia waxay noqotay doorasho taariikhi ah runtii, inay ku guuleystaan xisbiga shaqaalaha ama laybarka kanaga guuleystaan xisbiga liberaalka ah, taasoo awalba la filayay inay guuleysanayaan laybarka, laakiinse lama filaynin inay tani sidan u dhacdo.
Gobolkan ayaa ah mid dhaqaalihiisu uu ku tiirsan yahay dalka australia guud ahaan, waana halka laga qodo macdanta dalkan ku jirta. 4 sano ee ugu dambeysay waxaa xilka maamul goboleedkaasi madax ka ahaa xisbiga shaqaalaha. Haddaba muxuu ku mutaystay in guushan weyn uu gaaray xisbigani?
Waxaa guusha ugu weyn ee inay ku guuleystaan xisbiga laybarka keenay in ninka gobolkan haysta oo ah xisbiga laybarka uu ku dadaalay in gobolkani uusan dhibaato weyn soo gaarsin cudurka safmareynka ah. Waxa uu sameeyey in gobolka uu ka xiray gobolladii kale xagga hadday noqoto diyaaradaha iyo xagga dhulkaba, kaasoo runtii ahaa gobolkii ugu dadka dhimashada yar iyo uguna kiisaska yaraa ee marka la yiraahdo australia. Taa ayaa waxay keentay in runtii shaqadii uu qabtay xilliga covid-19 lagu jiray ay siiso kalsooni badan dadka ku nool west australia, iyo isagoo xilligaasi ee dadka markay ku dhacday shaqo la'aanta uu dad badani runtii ka caawiyey guryaha kiradoodii iyo xagga electricity-ga biilasha. Taas ayaa wuxuu ahayd waxyaabaha ugu badan runtii ay dadka ay ugu doorteen ayaan isleeyahay.
Waxaan la soconnaa soomaalida degan australia guud ahaan inay yihiin kuwa aada u taageersan siyaasadda xisbiga shaqaalaha ama laybarka. Haddaba soomaalida gobolkaasi maxay ku xusheen xisbigan siyaasadiisa?
Soomaalida ku nool west australia, ama haddaanba iraahdo soomaalida ku nool australia, mar waliba waxay aada u taageeraan xisbiga laybarka. Xisbiga laybarka oo ah xisbiga shaqaalaha, kaasoo mar walbaba runtii ah xisbiga keliya aadka ugu janjeera dhinaca dadka danyarta ah. Marka taa waxaan filayaa in soomaalida badankeeda ay u codeeyeen xisbigan la yiraahdo laybarka.
Waa tahay cabdulqaadir, haddii aad sawir naga siiso gobolkan west australia ama galbeedka australia, waa gobol caynkee ah, halkuusi australia uu kaga yaala?
Gobolkani waa gobolka ugu weyn gobolada australia, waxaana uu leeyahay gobolkani macdano badan oo laga qodo sida dahabka, birta, dhuxusha iyo gaaska. Gobolkani inta la qiyaaso waxaa ku nool 2 milyan iyo bar. Gobolkani wuxuu leeyahay gobolada kale aysan lahayn badweynta Hindiya. Gobolada kale Australia waxay leeyihiin badweynta Pacific. Haddaan ka eego xagga Soomaaliya, gobolkani wuxuu Soomaali kaga egyahay hawada oo runtii aad aan isleeyahay waa isku hawo. Waxa kale uu leeyahay baddeenii Hindiya bacaadkeedii oo kale.
Tan iyo intii cudurkan uu yimid dalka Australia, hogaamiyaasha maamul goboleedyadu ayaa dhexda u xirtay badbaadinta shacabkooda dhan walba. Ibrahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu idinku talagalnay.
Hurdoy ade horjogoy darar mahar gala adon babay khelaye wana hopte khodane wana hopte khodane ana hopte khodan anna weli kama an harine wanageeyee haadal maane hay wana hadi hale shayo obad hirgane isa runti ku waayaa runti ku ayo runti ku waayro neeriya makugu khelaya deko dashayay naga khalayde wankala habawneya wankala habawno wankala habawne rone riya magugu khalaya wabiyaa midkalo lahayaa banka gaharaya wana hoftay hodaniya wana hoftay hodani ana hoftay hodan ana weli kama an harineya wana hantiya ayo adigay bu hawlayo igu hagar galahi wana hoftay hodaniya wana hoftay hodani ana hoftay hodani
ku dhandagaystiyada cadaydi subaxnimo idin la socodsiinayeen sahre ciidda nuur iyo falastiin axmed iman waa nagaynta tan iyo kulantideena dambo waxaan idin kaga tageyna sida iyo nabad kaliya
hadalaya fay hirar ka dade ashabay helayo imadiga filigi tiku ashiya tiku ayo tiku ayro neeriya makugu helaya
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. Ireland temporarily suspended AstraZeneca's COVID-19 vaccine out of an abundance of caution Sunday, citing reports from the Norwegian Medicines Agency regarding a cluster of serious blood clotting in some recipients there. Three health workers in Norway who had recently received the AstraZeneca COVID-19 vaccine were being treated in hospital for bleeding, blood clots, and a low count of blood platelets, according to the health authorities. Authorities in Denmark, Norway, and Iceland already suspended the use of the vaccine over clotting issues, while Austria stopped using a batch of AstraZeneca shots last week while investigating a death from coagulation disorders. Chile has become one of the top countries in the world at vaccinating its population against COVID-19, with more than 25% of its population having received at least one shot. The country of 19 million people and on South America's Pacific coast is a champion of Latin America right now. Globally, it is just behind Israel, the United Arab Emirates, and the United Kingdom. This is a far cry from the beginning of the pandemic, when Chile was targeted for criticism because of its inability to trace and isolate infected people. Martial law has been declared by the ruling junta and parts of the country's largest city as security forces killed more protesters in Myanmar in an increasing lethal crackdown on resistance to last month's military coup. At least 38 people were killed Sunday and dozens were injured in one of the deadliest days of the crackdown, according to the Assistance Association for Political Prisoners, an independent group tracking the toll of violence. Most of those killed, 34, were in Yangon, where two townships were being placed under martial law. This is VOA News. Germany's Christian Democrats slumped to record defeats, and to record defeats, I should say, in two regional votes on Sunday after a muddled coronavirus response, dealing a setback to the party, which faces federal elections in September without Chancellor Angela Merkel. Merkel, in power since 2005, is not seeking re-election at the national vote, and her Christian Democratic Union is already missing the Merkel bonus she has brought them for the four consecutive national election victories. Anger over a face mask procurement scandal in the CDU is compounding frustration among Germans, with Merkel's conservative-led coalition over a sluggish coronavirus vaccine rollout caused by supply shortages and excessive bureaucracy. Voters use the state elections to vent their annoyance. Australians have been rallying in several cities demanding justice for women and calling out dangerous workplace cultures as the government reels from two rape allegations. Outside Parliament House, the crowd of hundreds was mostly female and most wore black. The Prime Minister, Scott Morrison, refused to address the crowd, and organizers said they would not meet him behind closed doors. Morrison stands by his attorney general, who was accused of raping a girl when he was 17. Separately, the defense minister has been criticized for failing to adequately support a staffer who alleged she was raped in Parliament House. Brittany Higgins told the crowd that her colleagues treated her not as someone who suffered trauma, but as a political problem. Jury selection is entering its second week in the trial of former Minneapolis police officer who was charged in the death of George Floyd. Seven jurors have been chosen so far to hear evidence in Derek Chauvin's trial. Five men and two women. Four are white. One is mixed race. One is black. One is Hispanic. Attorneys will continue the process of questioning jurors one by one Monday. They need to pick 14 people. 12 will deliberate and two will be alternates. Floyd was declared dead May 25th after Chauvin pressed his knee against his neck for about 9 minutes. Taylor Swift Folklore may have taken this year's Album of the Year at the Grammys, becoming the first woman to do so three times, but Beyoncé also made history by surpassing Alison Krauss to become the most decorated female in Grammy history after earning her 28th. Other notables include artist Her, winning Song of the Year for I Can't Breathe, Megan Thee Stallion for Best New Artist, Harry Styles' Watermelon Sugar for Best Pop Solo Performance, and Billie Eilish's Everything I Wanted for Record of the Year.
morning, Africa, and welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Vunganyi in Washington. I'm in for James Batty, and today is Monday, March the 15th. And here are some of the stories we're covering for you this morning. Uganda's President Museveni is accusing the opposition of vote rigging and voter intimidation in the last elections.
I have reports here of very vicious intimidation by these noob supporters.
And the U.S. Agency for International Development, USAID, is deploying a disaster assistance response team to Ethiopia's Tigray region.
We understand from our colleagues in the UN that they actually estimate 4.5 million people in Tigray are in need of assistance right now, urgent humanitarian assistance.
Sarah Charles from the USAID office here in Washington, D.C., and the government of Malawi says that it is registering a drastic drop in COVID-19 infections and death as the country prepares to start vaccination exercise this week. And the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs reports that an estimated 2.7 million Somalis will face severe food shortages. Those stories plus sports are coming up right here on Daybreak Africa, so stay tuned. The U.S. Agency for International Development, USAID, is deploying a disaster assistance response team to Ethiopia's Tigray region. The team will respond to humanitarian needs stemming from months of conflict in the region. Fighting between federal government troops and the Tigray People's Liberation Front, TPLF, a political party that was governing the province, has forced thousands of people to flee their homes, with millions in need of humanitarian aid. From USAID's Bureau for Humanitarian Assistance office here in Washington, Sarah Charles tells me that the response team will include disaster experts who will work with partners to provide assistance to communities affected by the conflict.
We understand from our colleagues in the UN that they actually estimate 4.5 million people in Tigray are in need of assistance right now, urgent humanitarian assistance. We've actually been operating in Tigray for some time now, even before the crisis, and ramped up in November in response to the crisis. But the access of us and our partners has been severely constrained, both by bureaucratic restrictions placed on the response by the government of Ethiopia, but also conflict dynamics due to the large number of armed actors that are operating in the region. We have seen some small movements by the government to improve access. They've made some statements in the last couple of days, actually, moving from an approval system to a notification system from our partners. And we hope that by scaling up our assistance, by deploying what we call a disaster assistance response team, a DART team with experts in humanitarian programming, including protection experts, nutrition experts, food assistance experts, but also security experts who can work with our partners in navigating both the crisis dynamics in the region, but also working with them to navigate some of the bureaucratic constraints, that we will be able to scale up our assistance to the region. But of course, this all depends on the government of Ethiopia not just announcing improvements in access, but also following through and allowing for that increased access to the region so that we can mount the kind of humanitarian response that is needed given the dire, dire needs in the region.
And what type of humanitarian assistance are you providing? Well, what are some of the more immediate needs right now in the region?
So already we're providing emergency nutrition assistance, water and sanitation support, and of course food aid is a critical need right now, as well as some shelter assistance given the significant displacement we've seen in the region. But what we really need is sustained access to the region to deliver, again, that food assistance at scale, to support health systems, as well as the kind of protection support for survivors of gender-based violence, again, given the needs that we already know of and many more that we assess, we understand, should we have comprehensive assessments, the kind of assistance that will will be needed for not just the immediate needs, but really needs over the next months and likely through the year and beyond.
Mm. Now, reports say that the situation in the region is particularly acute in rural areas. You know, people can't farm their crops, markets are closed. Will the response team be targeting these areas with some level of specificity?
That's right. And in fact, you know, I think I'm glad you highlighted those needs in rural areas, because most of the assistance to date that we have been able to provide has been in urban areas, when we know that there really is acute need in rural areas. More than 80% of the region is cut off from assistance right now, and that's what we're really trying to scale up. This crisis hit at the same time as harvest season. So not only do you have the needs that have been created by the crisis, but also by interrupted harvest. And so there really is a need to get in, get to the rural areas, scale up assistance to really stave off the worst. We are worried about really significant food insecurity and even the threat of famine should we not be able to scale up assistance in a timely way and in a sustained way.
That was Sarah Charles. I reached her at the USAID offices here in Washington, D.C. And Uganda's president is accusing the opposition of vote rigging in the just-concluded elections. President Yoweri Museveni won the January elections. The results are disputed by the opposition. Mr. Museveni accuses his main challenger, the National Unity Platform, NUP, which is headed by Robert Chagulanyi, also known as Bobi Wine, for ballot stuffing and voter intimidation.
Because some of them would start ballot stuffing at 5 o'clock. There are so many stations where they would start ballot stuffing at 7 o'clock. Then intimidation I have reports here of very vicious intimidation by these NUP supporters in many areas, especially in Uganda, but also a little bit in the east, a little bit in Busoga. Very vicious intimidation, even attacks, burning of houses, burning of cars, cutting of banana plantations in some areas.
In a televised national address, Mr. Museveni also commented on the maize ban that the neighboring Kenya recently imposed on Uganda. He said that East Africa should rather focus on a federation.
When I had a chance to read Uganda, one of the other things I did was to work with Mzee Moi, Mzee Mwinyi, eventually Mzee Mkapa, to revive the East African common market. We have now a common market, and Uganda is benefiting a lot from that common market.
President Museveni also said that his government is working on a stimulus package for sectors that have been hard hit by the effects of COVID-19. And still in East Africa, in Kenya, the government says that it has not banned maize imports from neighboring Uganda and Tanzania. Peter Munya, Cabinet Secretary of Kenya's Ministry of Agriculture, says that Kenyan government is enforcing safety of imported food in the country. Traders in Uganda say that they are counting losses resulting from the temporary halt of trade between the two countries. Reporter Mugume Davis Rwakarinji has more from Kampala, Uganda.
John Walugembe, the head of Federation of Small and Medium Enterprises in Uganda, says farmers as well as maize merchants have been counting losses after the Kenyan Agriculture and Food Authority stopped maize imports from Uganda and Tanzania last week.
We have the farmers who grow this maize. It has meant that they have no market for their produce. The transporters, the financiers, the storage companies. So this ban has affected all kinds of businesses along the maize value chain, and it has created doubt among those actors as to whether there is a consistent market for our products, not just to Kenya, but also to other parts, to other countries.
Maize dealers said prices for maize had dropped from 400 Uganda shillings to 300 Uganda shillings after the ban, while other dealers said their products had started to rot in hundreds of trucks that were stuck at Busia town that borders with Kenya. The Agriculture and Food Authority in Kenya said last week that maize grain from Uganda contained cancer-causing aflatoxins. Aflatoxins are poisonous substances produced by certain kinds of fungi that contaminate food crops and pose a serious health threat to humans and livestock, according to World Health Organization, WHO. Walugembe says, as members of the East African community, Kenya ought to sit with Uganda authorities and seek for amicable solutions.
Our fear as SMEs is that issues of aflatoxins and other issues of that nature are simply used as excuses to put in place trade barriers that negate the gains that we've made through the EAC common market. So our recommendation really is the establishment of this bilateral trade disputes committee.
The East African Protocol, signed by members in 2009, grant free movement of goods and persons among member states. Peter Munya, Cabinet Secretary of Kenya's Ministry of Agriculture, says the Kenya government wants to ensure citizens consume quality goods.
6 months ago, there was that warning that the maize is not safe, and that information was communicated to them. So it's not like it's a sudden decision. It is just a compliant decision. So once it's compliant, the maize will continue flowing. We are only enforcing standards. So if somebody dries the maize, aflatoxin levels goes down, they will be able to continue with the trade.
Kenyan government says it will now require a certificate of compliance from dealers intending to export maize to the country. For VOA News, I am Mugume, Davis Rwakarinji, Kampala, Uganda.
You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm Jackson Vunganyi. The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, reports that an estimated 2.7 million Somalis will face severe food shortages over the coming months as drought conditions affect more areas in the country. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
Somalia's decade-long drought continues to chip away at people's ability to cope with the seemingly never-ending disaster. The worst has not yet come to pass. The UN reports pre-drought conditions already can be seen in parts of Somaliland, Puntland, Hirshabelle, Galmudug, and Jubaland states. OCHA spokesman Jens Layake says people in these areas who have barely recovered from last year's poor seasonal rains are facing a similarly grim situation this year.
Tens of thousands of people in Somalia have been forced to leave their homes since November because of extreme water shortages, and forecasts now indicate that the current rainy season, which runs from March to June, will only deliver below average rainfall.
Relief agencies report two consecutive seasons of scant rain results in crop failure, poor livestock production, and acute food insecurity. Layerke says the hunger crisis in Somalia will be at its worst between April and June. Among the estimated 2.7 million Somalis affected, he says, are 840,000 children under age five.
That is an increase of more than 65% compared to current levels. Water shortages will also increase the risk of disease outbreaks. The loss of rain-fed pasture is threatening the survival of livestock, which is the foundation of many Somalis' livelihoods. Displaced people have told OCHA that they are moving in search of water and pasture for their animals.
The United Nations has appealed for $1 billion to provide life-saving assistance this year to 4 million people in Somalia affected by conflict, climate change, and COVID-19. Layerke says only 2.5% of that funding has been received, a sum well below that needed to help Somalia cope with this emergency. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
And let's go down to Southern Africa in Malawi, where the government says that it is registering a drastic drop in COVID-19 infections and death as the country prepares to start vaccinations this week. This past weekend, the Minister of Health announced that the number of people tested positive per day is now at 7%, compared to about 30% in January when the country declared COVID-19 a national disaster. Lamek Masina has more from Blantyre.
The drop is largely because of public adherence to COVID-19 preventive measures and restrictions introduced when President Lazarus Chakwera declared the pandemic a national disaster in January. The measures include night to dawn curfew, restricting gatherings to 50 people and closure of schools. Kumbize Kandodo Chiponda is Malawi's Minister of Health. She, however, says it is worrying that now many Malawians have stopped observing these preventive measures.
It is very disheartening that when you go around the town, you see many Malawians, they have stopped wearing masks, they have stopped social distancing, and indeed they have even stopped sanitizing and washing hands.
Figures from Public Health Institute of Malawi on the COVID-19 situation show that the country has for the past 3 months registered a drastic drop in coronavirus infections from about 600 total active cases on January 13. Malawi has of March 13 recorded as low as 43 active cases with over 190 recoveries and 3 deaths. Kandodo Chiponda says Malawi is looking to see number of people tested positive per day drop to 5% to consider easing some of the restrictions.
If that is the case, then we'll go back to our drawing board and review the guidelines, the regulations which have been there. We will do adjustments so that at least maybe our life can go back to a little bit normal, but also maybe some of the activities which we had stopped, you know, we can start doing them.
Dr. Jalamila Nkoma is the co-chairperson of Presidential Task Force on COVID-19. He says the current 7% drop on those tested positive per day means that the battle to fight the pandemic is still on. Malawi is expected to start COVID-19 vaccination program Monday after a launch Thursday when Malawi's President Lazarus Chakwera got the first shot. Lamek Masina for VOA News, Blanta.
And let's go to West Africa. In Nigeria, the country's central bank will reward Nigerians to use formal channels to get U.S. dollars from abroad. This move is meant to increase the flow of remittances as the country faces shortages of hard currency. The central bank says that recipients will get 5 naira for every $1 they remit through licensed international money transfer operators and commercial banks. The move comes as Nigeria's diaspora remittances, which many families rely on, dipped over the last year. According to data from the Central Bank of Nigeria, diaspora remittances to the country totaled $25 billion in 2019, but fell to just over $5 billion in 2020. From Lagos, Samuel Okocha has more on this.
At times, there might not be food at home. I'll first of all use some of it to stuff my kitchen with foodstuff.
Taufik, with a family of four, works in Lagos as a public servant. For several years, he receives money almost every month from his friend in the U.S. to take care of family expenses. But now, Taufik says, things have changed.
The money is no more coming. The only one I am working for, it cannot cover my expenses. So with that, it really affected me now, but then it didn't.
Taufik is one of many families that have experienced a drop in remittances. The drop comes on the back of the COVID-19 pandemic on the earnings of Nigerian migrants. But the fall in international remittances also coincides with the rise of cryptocurrency as recipients opt for non-traditional corridors when retrieving funds. Nigeria has now launched a promo to pay 1.2 cents for each dollar remitted to the country, a move that seemingly aims to combat the use of cryptocurrency, which the central bank has publicly kicked against.
The intention of government is to improve foreign reserve. That is the main reason behind the policy.
The central bank says its objective is to increase the inflows of diaspora remittances into the country. But analysts say the move is aimed at encouraging remittances through official corridors. Paul Alaje is an economist here in Nigeria.
As much as the policy means well, there are other concerns, which includes what is happening on parallel market today, which we have not been able to provide significant response to.
Unlike regulated financial institutions that use the official exchange rate, the growing popular crypto remittance companies reportedly use the parallel exchange rate when converting U.S. dollars to Naira. As the gap between the official and parallel exchange rate increased, inflows via official channels declined, while the volumes handled by crypto companies surged. Samuel Okocha, VOA News, Lagos, Nigeria.
Now it's time for Daybreak Africa Sports, and here is Samson Omale in Abuja, Nigeria. A very good morning to you, Samson.
Good morning to you too, Jackson. We begin the sports with reactions from the continent following the election of Dr. Patrice Motsepe as the president of the Confederation of African Football. Sports administrators in his home country of South Africa say his emergence will take African football to the next level and make it more competitive.
Make sport accessible and make everyone happy. Congratulations, Dr. Motsepe.
I've served on the CAF Disciplinary Committee for a number of years. I think you're the best thing that could happen to South African football, but more importantly, the best thing that can happen to African football.
Kalisha Bwale is a former Zambia Football Association president.
Well, congratulations to South Africa as a continent, COSAFA, our region. Finally, you know, we have many football lovers, and I'm sure that everybody is happy.
Another reaction comes from Kunle Solaja, who is a veteran sports journalist based in Nigeria. He says Patrice Motsepe has a chance to breathe fresh air into sports administration on the continent's governing football body.
I believe that being the ninth richest man in Africa is going to bring the wealth of experience he had in creating wealth for his businesses to really bear on African football.
The new head of African football, Patrice Motsepe, was elected by acclamation during the 43rd CAF Congress, which took place in Rabat, Morocco, on Friday. In his first press conference, shortly after he was elected, the South African billionaire harped on unity and development of football on the continent.
There's a sense of urgency in terms of certain steps we have to take to ensure that African football is globally competitive and is also self-sustaining. And I said earlier on that the test of the success of African football has to do with what happens in every country.
In the meantime, former FIFA employee Veron Musengo Umba has been appointed the new General Secretary of the Confederation of African Football. The Swiss Congolese replaces Morocco's Abdel Ba, who had occupied a role in an acting capacity since March 2020. Musengo Umba has left his role as FIFA with immediate effect, according to the global body, where he had recently been working as Chief Member Associations Officer. And now to the CAF Champions League, where the match day 4 of the 2020-2021 Total CAF Champions League will be played across the continent on Tuesday, March 16th. In Group A, in Dar es Salaam, Simba FC of Tanzania will welcome Al-Merrikh of Sudan. The other Group A game will see DR Congo welcoming Al-Hali of Egypt to Kinshasa. In Group B, it will be Al-Hilal of Sudan versus Belouizdad of Algeria. Mamelodi Sundowns of South Africa will be at home as a welcome TP Mazembe of DR Congo. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, Jackson, in Washington.
Thank you, Samson, and have a great week ahead. And that's it for this Monday, March 15th edition of Daybreak Africa. Join us again tomorrow for more African news and features right here on the English to Africa service of the Voice of America. On behalf of the Daybreak Africa team, producer Nicole Beckford, I'm Jackson Vunganyi in Washington, wishing you a very great week ahead, Africa.
VOA brings you the best in African music on the African beat. African Beat showcases the latest and the greatest of contemporary African music, from bubu music to hip life, bonga flavor to soukous, Afrobeat to dumbolo and makosa to kwaito. The African Beat on VOA has it all. And it's happening right here, Mondays through Fridays at 09:05 and 20:05 UTC, right after the international news.